check. Cause my chain, it's your boy, cause my chain, son. May D, Bandazin go send a la. Boy D, cause my chain,
boy D.
Gupuku ya kula. Yeah, the hotel, I'm King Chain.
King Chain. Yeah.
In fact, it's sunny when I was at Langum
season.
Cool. I have one thing that I have to tell you. I'm going to fix it up. Ngekundeke parts isale sami ngokunika naso sisakhula kade ndlele chembeni ngokundlele thembeni bantu abaninzi bona bebengezela salingo kusona sesitshintshile taking the days tininqonla besishera simple four ngeke ndithethe qithi kuba apho sendigqithile I never switch up mara kuhlala kutshintshi channel ekuse poison cela uzapha ncela ube na undisizo ndiyasindwa ngulomthwalo ncela undiphathise istyle sam ngokunika sesiyatshintsha bantu abaninzi bona ngoku bayasinqina bantu abaninzi ngokubona bayasifila ufuna uthini ufuna uskima nam funa uthini funa uskima nam qale kukhokhela imali kaloku dan funa uphila i-soft life kaloku dan nam ndifuna uphila i-soft life xosondizonda uthi yazi mandithini funa ndithini ufuna yazi ndithini istyle siyatshintsha banye ndiyababhita ngemali ndiyabatshintsha asendiliwe uhlamba ngevastawul kaloku mna tandihlamba ngemali ndihlamba nge-200 egcwala ta kaloku abanye bazocimba ndiyabaskera kodwa brayam ke mna ke zandaxoka imali yam ngokuhlala emqomen xa sendiniwe ndifaka pokothweni ndinike noba ngonifuna yaphekasi bantu babona abantwana ndibiza inanazi ogqiba kwam uzandivele ndithaliskere ibambe imali ndikhathakhathe ufuna ugcwala ngam baba umakhathe ufuna uthini nanzi imali ugcwala ngam mna ndiphuma fair kaw dala ndisiza mna dala ndiphusha mna siyamcela lo anjani mele ngicwala ndibulela intlonipho endayifumana kubakriza ngoku wena son uzawuciba ndiyasipida apha kule way ngoku ndiyabatshintsha ngibotshwa ngoku uzoxakwa i-true fans nika zam ziyakhala ngoba uKing Chain ngoba yena uyabanjwa bantu abaninzi ngokubona uyabaxaka i-trap nika lam ngoku ndiyayicisha yethu mangi amaqhosha uyawathinta ufuna uthini dokotela ukelela uwashta ugcwala ngam ndiyakubona licolas uta madlisa uta madlisa Nicholas, Nicholas,
Say,
King Chain,
Baulech,
see you, yeah.